Yo, Frank King. Ati zangu ni Fadi Dadi, zangu ni Mari Dadi, Radi Dadi, Kakladi Zadi, I knew that you would agree, man. Zangu ni Fadi Dadi, zangu ni Mari Dadi, Radi Dadi, Kakladi Zadi, I knew that you would agree, man. Check it. Mi ukata majina majisa majira ni chene maji, jana likesha chini majira ni sasa tutaki shoki ateka kikata stima, sisa kukata maji, nombo kati goda taraji, no shepe from kiwasho kopa rafin, hakuna sara miucho mahatara ni. Nele masa ya jioni, sha toka jikoni, sha iva mishoni, ya kwangu nikupata mamilioni. Na kuna sreni ashada enye si chomi. Mko fiki sana ndo mana uko na chuki ama. Ulizaliwa uchi alafu nikazaliwa na chupi ama. Wezi tapaka pusi bana, zote vyaza kutusi mama. Kuto jifunze kusi mama, usipo sipo ni kupi mana. Alafu kiende tu vijana, kama utanyoma puti chana. Fame ni funny, jana nilipata meso ya Luciana. Ati anatamani itakuwa poa kama tutarudiana. Haiwezekani vitu nasaka kwa demo yo Lucy hana. Ako after money time nilikuwa broke alinichukia. Ati zangu ni Fadi Dadi, zangu ni Mari Dadi, Radi Dadi, Kakladi Zadi, I knew that you would agree, man. Zangu ni Fadi Dadi, zangu ni Mari Dadi, Radi Dadi, Kakladi Zadi, I knew that you would agree, man. Una mcheki vile ameweza, unadhani ni wife material. Inaitwa dress man tulia, upendi rice na cereal. Ukipeyo sapa unanza kulia. Ni mimba si malaria, ni ngumu sana unpate area. Na kwa gabizi na misaria, tulembiwa mini mgori. Hii ni stone liwa goli. Fit ni bone, mini doggy man. Hakuna kustraini ni hobby man. Mombasa, Malaba, Nairobi fans. Na napenda kuvaa black, kwanza bra na panty. Ju black ina feature that anadhani atupati. Alimpata kwa party, anadhani akolaki. Anachochwa na umati, anadhani ni mnati. Kamko watatu kakatikati. Hauna pesa ya kubai chakula, kuna kitu kama fasting. Franking, ni nani joker si Franking. Opinion yako mana imati. As long as rapzangu ni mwaki. Na ni mwaki, ako wapi? Mwenye anapinga ako wapi? Manchoka. Ati zangu ni kali nani, zangu si Fadi Dadi, zangu ni Mari Dadi, Radi Dadi, Kakladi Zadi, das. Frankie, I knew that you would agree, I knew that you would agree, yo.